na hii sports tournament ya leo kwa awards zote ya hapa Charangani leo na kesho. IBC officials wangu hapa wanaregister wale wanataka kujisajili ama hawaja kwenye hawajawahi kujisajili kwa mpiga kura. Vijana wengi sana wako na IDs na hawajajisajili. Ya pili, tuko na mpango ya kupeana IDs kwa wale wote hawana ID.
Muona kila mtu anasema tuko kadi. Tuko kadi ni kumaanisha uko na uko na kura, umekata kura. Ikifika wakati wa kuchagua viongozi, utakuwa mmoja ambaye utachagua kiongozi bora.
Kura ni ya muhimu. That is the best way to make your decision and pick your light leader, especially for the young ones who have been misused in terms of violence. Tujipange na kura yetu, because that is what will enable us also choose the right leaders, and once you choose the right leaders, you improve on society.